makeup.
Yeah, yeah, I know what you're doing to me. You don't know. Shaba, shaba. David Lutano.
Kupangu imekuwa pata shika. Ninaomba dada unipe dakika. Unene kata kata lakini takupata. Mevolige na wanja kusigala nga kuwenja. Safari ya mapenzi najua nitafika. Mevolige na wanja kusigala nga kuwenja. You got to know more.
Chakunda bam very fine. Go on mukwano kwa bana batona walaji. Girl, no, you're my mind. I like the way you shake your bam bam bam. Yo gera kona ngea donkina. Kubanze ne wenda waku mwenyeza nwana. Oh, baby. Unene kata kata lakini nita kupata. Mevoli gena wanja kusigala nga kuwenja. Safari ya mapenzi najua nitafika. Na wanja kusigala na kuwenja.
Only you to take my breath away. So me tell them all the girls, me them go away.